kwesi unane ocean release the beats
what time ya jedia bay uchirimia jedia bay eka wonku akame wue frivia simu semi wua fasuo bena ubenya what time ya jedia bay uchirimia jedia bay eka wonku akame wue frivia simu semi wua fasuo bena ubenya. Mesua uchirimi au nimpanda zeni ukuku seku unimpa uye hu adie onyankuwa menenu boku siyata fre unimbebida mama nonda bre mpo wachiri ya kukwa bumidi wetutu nintakra jane kwante mponse wanko uvye nimpa utamia jendie bay se uchirimia jendie bay mibisa. Unipanda zeni ya nyamia mbowo uchiri unia uchiri na jedie bay utamia jedie bay uchirimia jedie bay eka wunkuwa kame uwe frivia simu semi uwa fasuo bena ubenya utamia jedie bay uchirimia jedie bay eka wunkuwa kame uwe frivia simu semi uwa fasuo bena ubenya mkosho ya examsa umfili soko interview umfili manija hunu seka kai hope juma emi ya fama no nipa yedi yeo nipa utami ye dagenda utoni upondama mwanda sani nyumwe bobo kenyo chaka fe utami ya jedie bay uchirimia jedie bay eka wunkuwa kame uwe frivia simu semi uwa fasuo bena ubenya utamia jedie bay uchirimia jedie bay eka wunkuwa kame uwe frivia simu semi uwa fasuo bena ubenya.
Download exclusives from hitsgh.com.